Jobe 14 verse 1. Umuntu ozelwe ngowesifazane imihla yakhe mfushane igcwele ukuyaluza. Verse 2. Uyavela njengembali abune ubaleka njengethunzi angemi. Verse 3. Konje uvulela onjalo amehlo akho ungingenise kwahlulelwe nawe na. Verse 4. Ngubani ongaveza okuhlambulukileyo kukho okungcolileyo na, kakho noyedwa. Verse 5. Uma imihla yakhe inqunyiwe, umumo wezinsuku zakhe ukuwe, ubekile umkhawulo wakhe aze angadluli. Verse 6. Ungambheki, aphumule ukuze athokoze ngosuku lwakhe njengomqashwa. Verse 7. Ngokuba kukhona ithemba emthini, uma unqunywa, ungabuye uhlume, nehlumela lawo aliyukuphela. Verse 8. Noma impande yawo iguga emhlabathini, nesiphunzi sawo sifela othulini. Verse 9. Ngephunga lamanzi uyakuhluma, uveze izingatsha njengesithombo. Verse 10. Kepha umuntu ofileyo uphelile, umuntu ogqabukileyo uphi na. Verse 11. Njengamanzi anyamalale elwandle, nomfula oshileyo ome. Verse 12. Kanjalo umuntu lala phansi angabe savuka, lize lingabikho izulu, abayokuvuka bangaphaphanyiswa ebuthongweni babo. Verse 13. Sengathi ungangifihla endaweni yabafileyo, ungisithe kuze kudlule intukuthelo yakho, unginqumele isikhathi ungikhumbule. Verse 14. Uma umuntu efa, uyakubuya aphile na, bengiyakulinda zonke insuku zomshikashika wami, kuze kufike ukumuka kwami. Verse 15. Ubuya kubiza mina ngiphendule, ubuya kungilangazelela umsebenzi wezandla zami. Verse 16. Yebo, khona ubuya kubala izinyathelo zami, ungaqapheli sono sami. Verse 17. Isiphambeko besiya kuvalelwa esikhwameni, bese usibekela ukona kwami. Verse 18. Impela intaba iyawa idilike, idwala liyasusa endaweni yalo. Verse 19. Amanzi ayagumba amatshe, ukuphuphuma kwawo kuyakhukhula uthuli lomhlaba, kanjalo uyachitha nethemba lomuntu. Verse 20. Uyamsukela kuze kube phakade amuke, uyaguqula ubuso bakhe amukise. Verse 21. Amadodana akhe adunyiswa engazi yena, ayeyiswa engakuqondi. Verse 22. Inyama yakhe yezwa ubuhlungu bayo kuphela, umphefumulo wakhe uzidabukela wona kuphela.